ndzimina xa tlhelo mixavo na xenge a yi to fuleka hi ndzimina tile mixavo na xenge a yi to fuleka hi ndzimina ale mixavo na xenge a yi to fuleka hi ndzimina Mishodi ande na yo, emarame yo, ikukuluka itata namu.